check Buddha, asking letter easy, happy quenta easy, lafony kinda easy, laf quenta even karudi, guys, kiwali bambika.
Duba ina juna na cheza kiurumba, pom isha jipa kini polia kona kupa, lipiga skonde spank ya kasikia tumifuka, kunja tundani alikuta shaungua. Bang, bang, duba inaweza, bang, bang, duba inajuna, bang, bang, duba inashika,
bang, bang,
Blanda na uba, na chonga na uba Jaba na jana, lakini kuna shada Na limba nikitoka moshi uta Na bado zimeshika, na cheki tumatuta Dwaba inachocha, na walima na kashoka Mwako amekam, anadai kuwa bonya Kubonya vitu bigi, bigia skit Kwa alichipa, skizi aringe Na kam na kibozo, kile kia mogonda Na woni chapozo, kile mina ngora Na kam na kiko, kuna mga kunipora Na chum na mlola, na piga iyo kona
Isha, check Buddha, house, kondo
hibe Zita pika,
kwenda hidu
pakoda Lafu ni kaenda hima, ni marifa
Lafu kwenda hibe ni karudi hibe House, kiwa liba
Duba inajuna, na cheza kiurumba Pom isha jipa kini polia kona pupa Lipiga shkonde spenki, ya kasikia tumikupa Kunja tundani alikuta shaungua Bang, bang, doba inaweza Bang, bang, doba inajuna Bang, bang, doba inashika
Bang, bang, wala
Blanda no ba, na chonga na ubwaya Jaba na jana, lakini kuna shada Na limba nikitoka moshi uta Na bado zimeshika, na cheki tumatuta
Ona sasa
Yeah, right.
Hey, wagon.